nyingi hakuna haja tena ya kupaka poda. Saluni kuna taza wingi baada makeup kunyoa na jipoza. Kumbukumbu ndo msingi, umeshasikia wapi picha inaoza? Unapiga picha nyingi ila picha kali unapata mo.
Mbona ya wake up pose? Mbona ya wake up pose?
Mbona hujaweka mbona? Mbona hujaweka mbona? Mbona hujaweka mbona? Mbona hujaweka pose?
Mbona ya wake up pose?
Bona ujaweka mbona? Bona ujaweka mbona? Bona ujaweka mbona? Bona ujaweka mbona? Kuna mapozi mengi ya utata. Unajua mademu atabata, wanapenda bata, wanapenda picha kuliko kulo, umenipata. Hata magang gang na mapozi, my sister do wapo kichokozi na sultani hata msibani. Tunapiga picha na majonzi. So Facebook, so Insta, so TikTok, so Twitter, waka pozi upata picha, jibinue to my sister. Squeeze kuna filter nyingi, hakuna haja tena ya kupaka poda. Saluni kuna taza ringi, baada makeup kunyoa na jipoza. Kumbukumbu ndo msingi, umeshasikia wapi picha inaoza? Unapiga picha nyingi ila picha kali unapata mo.
Mbona uja wake up pose? Mbona uja wake up pose?
Mbona uja wake up pose? Mbona uja wake up pose? Mbona uja wake up pose? Mbona uja wake up pose?
Mbona uja wake up pose? Mbona uja wake up pose?
Bona ujaweka mbona? Bona ujaweka mbona? Bona ujaweka mbona? Bona ujaweka mbona?
Pose. Picha.